Ego.
Guys, on the beat.
Monte on the beat.
Shemeji, no, who you up? Who you up? Who you up? Shemeji.
Shamposti kwanza IG, auna bando kupe wifi. Muone nile mlavo, nile mlavo.
Ata mseme siwa siki, nimesha mpa brutiki.
Yani nina mlavo, nina mlavo.
Moja nimemweka mi moyoni, mfano wa jicho na mbona makasiriko siya.